angifuni ukuhamba ngingalungisanga udaba lwethu. Mama, zonke inkinga zethu kubudelane sisuka khona. Uthando lusavutha kodwa ngiyasokola kalaleli. Mama, khawundilekelele. Don't kick in my zetu.